Amarungo, yave kuri mwe. No kisa pokele la malumbo pokele mchinshi pasio utusenda pasio utusunga pasio utulisha pasio utupela no kutumwena January